Cabellón de Bitty, chine chico mamosigo printy. Tu bakuwe basabe city city. Ya kwesipo atengweriti kwe.
Kela kumachani musaba, nganjagala mukama bambia nyambe. Wande chiro kale na suze na jala, sija kupowa nino kunonye chokulia. Yadabala bebantu deko, sija chicha mukama gwe gwendiko. Nemirimu jango nkwatireko, olaba wayamba neyobu mubisere byo. Oyo mukama tadiririza ye, yeah, yeah.
Kama kwe tatiririza Murimu moyo kasobila no kukiriza Ayamba buli omu wadori mwechizikiza Ngono wali tonde tirabira guza Omutima omu wika tinkurengeza Mitima mwana mui najaba ya guza Nenga nina mukama tosobola kuntaiza Abatari bafumbo ya bafumbiza Abatari balando divi basoroza Bisari jari mitono sente wazongeza Bisari jari mitono sente wazongeza Wewe singa kato amala na kuanguza kwe
Oyo mukama tadiririza ye ye Biona ya vikola eze sala tadiririza ye ye Biona ya vikola oyo mukama tadiririza ye
Mu bwange amazima nali nsiranye akamotoka nikavugako ekirutu kyenina kwe kumulabako yo
yo mukama obadde mulungi gyendi tewanyiganga zibye bya bendi yadde nali nkoleza na kamindi nali siraba n'ompagalubindi yo chobola banze nkwebaze abalabe bonna kati mbabaze ngenda kuba kuba male mbazikize abali tebakiriza kati mukirize ti oyo ye kali ekubo kitone kiyampa kino kilabo safa mu buto bampita sebo chobola basoma kone ku bible
oyo mukama tadiririza ye ye biona ya bikola eze sala tadiririza ye Mukama tadiririza ye ye Biona ya vikola eze sala tadiririza ye ye Biona ya vikola Kela kumachane musaba Nganjagala mukama bambia nyambe Wade chiro kale na suze na njala Sija kupowa nino kunonye chokulia Yadabala bebantu deko Sicha chicha mukama gwe gwendiko Nemirimu jango nkwatireko Olaba wayamba neyobu mubisere byo
Cabellón de Bitty Chine chigoma muzigo printy Tubakube basabe ziri city Yakwesipo atengeri iti Black Fox